Ni salama angamizo, pisha mana matatizo.
It's the kids, baby.
No washusha. Wanataka shindana na simba, washindane na dango, wakati bado makinda, nie maji wao to. Waulizo wamesikia
wapi,
panya kula paka
wapi,
nasema wamesikia
wapi,
kibogo yo akangata
wapi.
Wambie chocho,
ili chocho watu wa wakitani.
Wambie chocho,
sema fioko tulianzishe vagi.
Tumewapa nafasi kidogo, wameanza kuleta zalau. Wameshika Vicente kidogo, wanakandia paka wadau. Wamejisahau, wanaleta zalau. Mina pigia korabo na simba, wewe kapige na nyau. Nazidi kushusha mangoma, paka waseme
baba ni noma,
na bado nitawapa homa, paka waseme
tumesha koma.
Maneno yanavua choma, paka waseme
rudi Kigoma.
Na wamesha meza ndowano, paka wateme.
Shusha,
Chapa, tia bakola,
chapa,
awana adabu,
chapa,
chapa.